wezi muziki wewe kubwa wacha ukeshe. Kuwa ya mapenzi joni kuogeshe. Wezi kuficha hisia jionyeshe. Kupa attention tag na mention.
Mina zaga vihoma homa wewe ukiwaga mbali nami kwa mwarubaini ya viwezi pona wala nikiwaga makwinini mimi kukasiri kanisuna wewe kunibembeleza ni faradhi wautafute minje kuzichuna mana sijomboga mikufanya kazi basi ni chumbe bini kuchumu wasatupenda ziwaja esu ni chumbe bini kuchumu kula ushibe kazi ya kungumu ni chumbe bini kuchumu wasatupenda ziwaja esu ni chumbe bini kuchumu kula ushibe kazi ya kungumu.
Kwa nafasi kama umesoma file.
Oh yeah,
I love to make you happy. Napenda unavyo smile.
Oh yeah,
hey, umechukua nafasi kama umesoma file.
Nakwambia
I love to make you happy. Napenda unavyo smile.
Oh yeah,
kipata upendo wa thamani ya mtoto kwa mama. Ni upendo wa milele hawezi kuhama. Hata njia ya matope hawezi kwama. Drama, drama bana watu wengi lawama. You're my queen, I'm here to save you. Deep in my heart, girl, I'll save you. I make you proud, baby, I deserve you. Every little thing that I do is for you. I'm gonna do what I gotta do. Stay true to myself, stay true to you, boo. When you call my name, I'm coming through. Nitapanda na kushuka, nitapaa if I have to. Kila subuhi inang'aa because of you. Dunia nzuri tabasamu na wingu la blue. Kishika mkono wako too, I know it's true. Hisi kawaida, is it something brand new?
Basi ni chum, baby, ni kuchum. Wasatupenda ziwaja esu.
Come close, baby.
Ni chum, baby, ni kuchum. Kula ushibe kazi ya kungu. Ni chum, baby, ni kuchum.
Come close, baby.
Wasatupenda ziwaja esu.
Let me show you love.
Ni chum, baby, ni kuchum. Kula ushibe kazi ya kungu.
Umechukua nafasi kama umesoma file.
Oh yeah,
I love to make you happy. Napenda unavyo smile.
Oh yeah,
come close baby.
Nakwambia,
let me show you love. Give you all I got, give you all I have.
Oh yeah.
Slicer.